wako na misi wangu, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Lele 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 wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba. Wako hayuko, wangu hayuko, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Lele 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 lo za nini we mwana, wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba. Wewe una wako nyumbani na mimi na wangu nyumbani, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Nasema sina makosa we mwana, sina makosa we Bwana. Ayo sina makosa we Bwana.